was along with this stuff music. We are Candela Umakama in Zimbabwe. Not even a little bit.
What is in the name of the king this number? Since the SR is 14, 2017.
Ubani oluba ingoma lezi njalo lubizana umculo wenu?
Umculo wethu ngamadlalati amathathu njengamanje. Obhalayo ingoma ngusithembi, ezinye zakhona nobomi madala. Hayi, ubomi madala vele ezinye vele ozifanayo.
Ukhona okakuthintayo yini Thembu ukuthi ungene kwezomculo?
Upatricia Majalisa, lo mama bengimthanda kakhulu. Bengizizwa mpela ezinyingoma kodwa uPatricia Majalisa ngiwangengabuzela ukuthi ngaze ngafisa ukuthi one day nami mani ngizayenza lento. UNkulunkulu wangikhokhelela wenze ngafisa. UPatricia Majalisa is the one inside me.
Nje Diva Lady B uthola ngaphi?
Xa ngabe ufuna mlandela omuhle lapho khona uyangena nje ku-YouTube ufike ubhale uthi Diva and Lady B. Diva and Lady B. Ma uvula nje lapho uzowuthola umsebenzi wethu wonke ngaphakathi. Esicelayo ukuthi ma ufika ngaphakathi ufike ulike, ufike usubscribe, ufike ukomente, ufike udlale futhi ingoma kancane. Ngokwenza njalo uyamsupportile ngokunjalo. Ama-CDs liwathola kithi, ama-USBs liwathola futhi kithi. Ngiyabonga.
Bezisetha zitshelela kule qembu le-Diva and Lady B. Kuthelewoza for the Friday. Libe lempelasonto emnandi. Igama lami uEzra Jesus Banda.